Podcast Nation.
No limit.
Kunda.
Alua.
Jana nuha, imaria nuha, sigina santa koko, jamawe fanta hoyo. Jana nuha, imaria nuha, sigina santa koko, jamawe fanta hoyo. Chataka kona kusoenda kushkoro, imanare hachungo tititipu kama, na moya katipinza mchikoro, mari chingo chicheza kunge nchenchana. Ipama, chimbo cherera muchama Sana kaozana, sunza muka kaozana Vasha no uzana, sikina santa uzana Mawoko kuna uzana, kwa, kwa, uzana
Kwendele, kwendele, na wana tabletza mahendele Kwendele, kwendele, na wana dance kutendele Na wana dance kutendele
Swa, swa,
wana Handizi kwara, daga ema kwa makakara Nzwai mchuma, tutamba neva tinokuna Maria Wanda, imenda funga kushare na pasta Faria nyanya, smero yacho ya chikachi za faster Chabane pasi chikepe, sigia pasare gandichi sete Dopenya somu sandiseke, imeni yeshu wakai keke Andi baba wapupa, andamu wame chikabacha skupa Maria Nuha Sazo vanza uchati makuwa
Bazane kuna ndinete pitira urare kadiri keche Bata yukuyo mcheke kanyama kanyama ndike duchese
Kwende, kwende, ya wona tade sama hindere Kwende, kwende, ya wona tansi kutende
Chataka kona kusoenda kushkoro
Kuzita
Imanare hachungo tititipu kama
Namata
Namo ya katipinza mchikoro
Zita
Marichi Sana ipama chimbo cherera muchama sana kaozana sunza muka kaozana vacha nuzana sikina santa uzana mawoko kuna uzana kwa kwa uzana
kwendere kwendere na wana tabletza mahendere kwendere kwendere na wana dance kutendere na wana dance kutendere Da una Gunda